to kumuode he yawa chunje
Andiko chunore makati mokegigi waya.
Nyithi kanisa, lo ne ururu wato zebiro gi oganda mangongo mar joge maler mondo kum piny duto ogwedhe nyarombo nyasaye jal manobie nying ruoth e ng'uono pok orumo kata umedgi kiawa to gimondiki ochunore makati motegi.